Aya, if you know that isn't changing, help us sing this song.
I think they're ready.
Put your hands together. I will say this.
Mumba yote, nchini binguni, muweza yote, Yesu mshindi, ata hifadhi, walio kombolewa, kwa damu yake, Yesu peke. Uliza Musa, alikiri unaweza, Daudi akaimba, wanda mbele meza, ngome ya uzima, ni wewe Bwana.
Yesu peke. I say this.
Mumba yote, chini binguni, muweza yote, Yesu mshindi, ata hifadhi, walio kombolewa, kwa damu yake, Yesu peke. Uliza Sara, aliona unaweza, Paulo na Yesila, wakasifu ukatea.